Lakini bado naitaka, nikipanda stage wanaitana, nikishuka wanajua nimeimoda. Bila suti, niko fishing, mabao nyingi, cheki scoreboard. Ubao kibao, no wonder wana chop, jo.
Asimuke, 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 asimuke. Kami waka sana bana, kami waka sana bana. Asimuke, 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 asimuke. Kami waka sana bana.
Bado nasikia imedos ban kuna rana kuna nasikia nini andaje hata mjatoboa kuvote ban mapolitician wametugeuza mashete venye huko kwa street daily wanatupanga manguruwe sana wanajikanga big brother tangu ni kuwe mchanga so mini isa we ni habib na manga chonya loka villa rosa camp whiskey na sinjiski good mc uliza shinski hey ni mimi peke victoria boy design muse hizi samaki wana die squeezy me ni mselfish umesau kukiwa stage late night nikipiga show walikuwa pale chini wakipiga ma selfie hauko shua shika njefi 50-50 ya dio blake na bring it back Z na move forward ambia promoter let a showman let is winter mindyo snowman uta kuingia mindyo doorman ambia na bounce wa zidi jumindyo niko na doorman
asimuke 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 kami waka sana bana sana bana
Moke olien, mama genga alien Pile pile wa mian, pizo de wa Uliza dayo ata kusho, pizo Alien, G-O-A-T Buzi ni mi Maelit na, maetitima O maelit na, nyamama pimina Afando simivunje, sina noma Niko lit lakini, sija choma Form gani, ziko bomas Rada gani, sija ziona Form tarifobia, tuja ziona Uliza firefighters, ata kusho
Olien,
uliza chief chef, ata kusho Uliza pedi buda takusho
Olien
Kijipata hell utatusho
Olien
Hey town gang gang